Negativity ni diva pa komboni Mwatsilamo vapisi pa hodoni Ni mamwela zanga daily si ni bimba No seven za tse party we wagona Manzela uzingi diva mwanyanya Bewa pita titsite sa mateka Nanga iwe uzaka teka liti Olomova ni Rwanda every week Sa tidwale, 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 tidwalile Tidwale, 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 batidwale Kufuna magelo Valentine's ya fika wazimia phone Gelo nayo ilimo silly holy Brr brr kuli Bobby Aliza Benzi Ako toxic Ritz with the heavy pants Ndiwe kembo pakati supanda na uti Ati soli kubondi kuli malilo True true ka message Gelo walimba so Tidwale 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 Batituka nabo Tidwale Tidwale, tidwale, tidwalile, tidwale, 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 batituka napo Mambi ya kula no sigino, nisani na manze no itupo Nangai wewe ukamba ulinansito, siku ati sifonse pano paziko Ati akwa na tina vinasila, twalila ndile he, vila pwa Vindako pa media non soni, timuone ati ya mkwati Quindi, tidwale Tidwale, tidwale, tidwalile, tidwale, 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 batituka napo, tidwale, 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 tidwalile, tidwale, 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 batituka napo. Dinema, dinema, dinema. Shout out to you, man. To you, man. Muzambia. Tidwale, 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 tidw